Hannibus bheka thina zinsizwa qugalela
Hannibus bheka
ngushutheka
Hannibus
bheka ngushutheka
Hannibus bheka thina
yele
sinama blood mamazu abanye bathi
thina
bethi singama jepen
yele
abanye bathi thina singabaqulu si abanye bathi
thina
singamambazwa
yele
abanye bathi thina singabaqulu si
wopa sopa wethu noma ngabe umqulusi noma ngabe ubani wopa sopa kuyithela enkunzini wethu qugalela
hitan mos paso
wo ieshe
hitan mos paso
yele
Yele tsingwe
wemfana
ngomusele ngu sinela pia pombi plan amaso mama
yele
namhla semukayo
ziyemithe emashendeni kodwa kasiboni kuyokhala abazali emakhaya madoda ziyemithe emashendeni qugalela
ziyemithe
wo ieshe
Zemite mashendeni yokanwa
Yelele ma
Zemite yokanwa
Sintombi
Kodwala sboni yokanwa
Phelezele mama
Phelezele ma
Yema
Fulwe uye mfule
Wema
Amanza weko Saba lo mdomute Saba lo mdomute
Yema
Saba lo mdomute
Yema
Amanza weko Saba lo mdomute
Sangena sangena thina
Sangena
sangena
Wonke bayokha
Wonke bayokha
Sishone makhaya Ngomuntu ngethe mthandazo
Masamba
awinto mayiqo
Ngiqo
Laithanda kho
Wena
wena musulo Ngomuntu ngethe mthandazo
Masamba
awinto mayiqo
Ngiqo
Laithanda kho
Wena
wena musulo Ngomuntu ngethe
mthandazo
Ngoma ikoma Ikoma laithanda kho
Yelele ma
Wena musulo
Musulo
ngethe mthandazo
Ngidipho
ikoma Ikoma laithanda kho
Yema
Wena musulo
Musulo
ngethe mthandazo
Masamba
Ngidipho
ikoma
Laithanda kho
Wena
Wena musulo ngethe mthandazo
Yibolaba
Yibolaba
fana mama
Bangkumbuzeka
Yibolaba
Yibolaba fana
mama
Bangkumbuzeka
Ya mama
Yibolaba
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 Yibolaba ngempela bangkumbuzeka Khaya la usenambithi Yibolaba bafana bangkumbuzeka Khaya ma usenambithi Yibolaba ngempela bangkumbuzeka Yibolaba ngempela basemnambithi Yibolaba ngempela bangkumbuzeka Hayi ma Yibolaba 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 Yibolaba
Yibolaba
Yibolaba
Yibolaba
fana mama
Bangkumbuzeka
Yibolaba we mama
Yibolaba fana
mama
Bangkumbuzeka
ya mama
Yibolaba
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 Yibolaba bafana basemnambithi Bangkumbuzeka Yema Yibolaba ngempela bangkumbuzeka Yema Yema Ukudala ngahamba ekhaya lami Yema Yema Yibolaba 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 ngempela basemnambithi Bangkumbuzeka Yema Yibolaba bafana bangkumbuzeka Yema Yema Ukhaya lami awukude lapho ngivela khona Yibolaba 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 ngempela basendambithi bangkumbuzeka Yema Ukudala ngahambe
Ibulab,
Ibulab,
Ibulab, Ibulab, Ibulab, Ibulab, Ibulab, Ibulab, Ibulab, Ibulab, Ibulab, Ibulab, Ibulab, Ibulab, Ibulab, Ibulab, Ibulab, Ibulab, Ibulab, Ibulab, Ibulab, Ibulab, Ibulab, Ibulab, Ibulab, Ibulab, Ibulab, Ibulab, Ibulab, Ibulab, Ibulab, Ibulab, Ibulab, Ibulab, Ibulab, Ibulab, Ibulab, Ibulab, Ibulab, Ibulab, Ibulab, Ibulab, Ibulab, Ibulab, Ibulab, Ibulab, Ibulab, Ibulab, Ibulab, Ibulab, Ibulab, Ibulab, Ibulab, Ibulab, Ibulab, Ibulab, Ibulab, Ibulab, Ibulab, Ibulab, Ibulab,